abasubula n'okutunda ebyuma ebirongoosa amazzi basabye gavumenti erowooza ku ky'okuggyawo omusolo ku byuma bino okulemeseza abantu ba bulijjo okwesituusaako tekinologiya ayamba okutereeza amazzi ge bakozesa. Ssenkulu wa Grace Clean Energy and Water Limited Dennis Henwald agambye nti omusolo singa gusalibwako oba okuvaawo beeyi okutundibwa ebyuma bino ejja kukendeereza amaka, amasomero, amalwaliro ne zi wooteeri amazzi ge bakozesa gabeere mayonjo. Henwald agambye nti bino we bijjidde nga batandise okuwaayo ebyuma ebirongoosa amazzi mu masomero ne mu bitongole ebya lukale.